ababera ku bizinga by'ebusi balajala olw'ebbula ly'amazzi eryeyongedde mu kitundu kyabwe. Omusasi wa Ssaalongo Kawuma Masembe yalina ebisingawo.
Njagala okutegeeza gavumenti nti bussi eri bubi mu by'amazzi, ate era eri bubi mu kaabuyonjo, ku myalo ne mu butawuni, ate ne ku institution.
Oyo ye mukazi Charles Ssenkandwa, ssentebe w'eggombolola y'ebizinga Busi. Babadde annyonnyola bannamawulire embeera embi ebizinga bino gye birimu, naddala ku nsonga y'amazzi awamu ne kaabuyonjo. Mukazi Ssenkandwa agamba nti yadde nga beetooloddwa amazzi mayitirivu, naye ate amazzi amayonjo go tebagalina era tebagamanyi.
Tuyina obuzibu bw'amazzi amayonjo, weetooloddwa amazzi naye amazzi amayonjo tetugalina. Ekisookera ddala okugafuula amabi gano agaliwo, emigga gyonna gye givudde gijja giyiwa mu nnyanja yonjo. Tukoleko ne ku bya kaabuyonjo, kubanga kaabuyonjo era mu bizinga temuli.
Eggombolola y'ebizinga eno y'emu ku ggombolola 27 ezikola Wakiso District, ng'ate kinajjukirwa nti okutandikwa y'omwezi guno n'abakulira disitulikiti mu by'amazzi bakaba nti nabo amazzi tebagalina amayonjo. Kula kya basaka omasembe wano mu bizinga by'ebusi.